kidedea, najikuta unapiga na kujichezea. Mtu ukipenda, you don't care, uju unakokwenda, you don't scare. Nanifumbua macho kama sio dili, na bado kukikucha kwako niko willing. Kufanya vitu kama sinaga akili, nisawa mtu ale mili lipe bili. Na cheka njendani ukufaya, mapezi ya misala na umizanga vibaya. Pressure inashuka kupanda, kuwaza kuwanda kwa kiza na mwanga.
Managwe, onkubisiza pressure. Managwe, kwa gara nyosirimba. My baby, your voice is a pressure. My mama, kwa gara nyosirimba.
Tantua ro,
baby.
We utani uwa,
baby.
Tantua ro,
baby.
Tantua ro,
baby.
We utani uwa. Tantua ro,
yes, I love you so much, I adore you. I cannot deny you. Without you, I'm incomplete. You're my number one, girl. Number Billy Tatin. You're expensive, no lies. Come close and leave a kiss.
Umeuwasha moyo kuzima siwezi. Sina ujanja umeniteka na penzi. Nimesha yavaa kuvua sipendezi. Na nimesha kasi sogezi siongezi. Wife me girl come to daddy. The way you want it to look so pretty. Sense of style you got that beauty. Namba moja uzima ni wali.
Nakuwaza nakuwaza. Kuotava mutimo ndwaza. You're the mother, I'm the father. Nakuitaji wewe. Look at the stars in your eyes. The lipstick on your lips. The perfume on your neck. Nakuwaza, nakuwaza.
Oh, si so mati potato. Oh, si so
Fede me, fede me, fede me, fede.
Tantua ro,
baby.
Well, tani uwa,
baby.
Tantua ro,
baby.
Yakuwa sente sako mtima. Utwale mudanzo zinese nsima. Baliba veko diya kubaba tima. I feel black, sente ngochima. Kano kaimba kamukwano dedication. Edikenzo mubanka no question. Dala sabitu seno shua. Yo, East Africa.